ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alalbare sappo e jeɗɗi lewru février hitande 2016 jenna yamde sokki dow studio tamani sakiraɓe no mbalɗon no on kumpititto wiide wattu joni o yuɓɓoyinde hono yimɓele heddiɓe ley kasara gaɗaɗo fewde e yimɓele ministre ma ɓele aljumar ƴaɓɓino nde tokkidal to wakkati joni o yuɓɓoyinde o ɓeydiki saabi de neɗɗo mabɓe goto barmuɗo ley hono o dolitame heddiki e barme ɗe yimɓele mabɓe jeɗɗom keddiki ley hen tatton ɓe fo yoɓe rewɓe noon ɓe furduɓe legginankoɓe. Yimɓele goɓɓe tokkidaltoɓe ɓe kolliti wiide heeƴoji ɓamaɗi wakkati joni ɗi sa ƴeewi ɗiɗo heeƴoji ɓe matayi hen fuu hono kowani rende toon jama o ka ɓe kolliti wiide ministre ma no wondi e rentirade wakkati joni hono yimɓele wara wartoɓe fati nata ɗe nokkule mumen ɗe. Kamɓe gotanaɓe gonɓe to mottitoɓe ɓe wakkati joni o ɓe jiide ɗum no hoorejo ministre gonɗo ley leydi meɗen ndi o ɓe kaltide e muɗum wakkati joni honno wayde jaam e deƴere worri ley laamu mocco le majjonduɓe kollitiwide wakkati joni o sina yimɓele gonɓe toon ɓe tinno gatta ley hen koyɗe mumen ƴeewa yalla hono ɗeɗo nokkule kani renirede. Kasara gaɗɗoto minato ɗum won ley leydi hara mayni ndi wakkati joni o yimɓele ɓe sakiraɓe mumen keddi ley ɗiɗo kasaraji ɓe gaɗi noddago fewde e yimɓele ɗum wonono gonɓe to hara mayni toɓe kollitiwide ɓen totta haqqeji mabɓe fa yettoyo yimɓele mabɓe ɗum wono majjuɓe ɓen jiitaka fa hande ɗi sakiraɓe ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min joguinoon ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Hollitinde wiide ɗum wono yuɓɓoyinɗe yimɓele ministre ma keddiɓe tokkidal to ley yontere ƴaɓɓinoon nde ɗum woni aljumare nde ɓe kollitiwde wakkati joni o yuɓɓoyinɗe o ɓeydiki yimɓele ministre maɓe sa ƴeewi ɓen jaɗɗon keddi ley hen taton ɓe fuu yo rewɓe noon ɓe furdu yoɓe yimɓele laggina noon hono kabaru o wori Ousmane Dikko.
Ɓe kufinaji bulabula jeeyaɓe laggine jeɗɗon keddike e ley masiɓe ka jeeyadinkoɓe gaɗi ñande sappo e ɗiɗi lewru février rewɓe taton ane mabɓe. Oɗo adadu yo AFP heeɓi andande e ley ko ministre ma Martin Kumpa cakitiɗo heddade o yo debbo o naɓanoma Dakar batte barme makko ɗe kuɓanalimo o keddiɗo ana hiɓɓina taton rewɓe heddiɓe e ley ɓeɗo warɓe notade. Adadu andanoɗo o haalino jeegon soldat sen laguina heddiɓe hen ka andanoka koɓe gonno e ley capantaton barmuɓeɓe hono ɓe heddiɓe e kaɗo masiba nattete ñande aralbare nde yo hoorejo ministrema Mamat Salé Anadif liwnotoɓe yo joni woni arande e keƴaɗo ONU liwdade samɓe e walde wonɓe ley kufinaji bulabula warɓe gamalga to leydi muɗe ka torra pewtuke e kam ministrema yo guɓal jeyadinkoɓe ansardine ngal ɓurdame murtuɗo kiɗɗo yadda agali wiyanta andini latade sababu kaɗo torra.
Wakkati joni o yimɓele gonɓe tokkidaltoɓe ɓe kollitiwide wala fuu koɓe mati dabareji piyaɗi nayiriɗi banggal ndiyana kaɓe kollitiwide ministre ma no wondi e rentirade wakkati joni fati yimɓele wara wartoɓe nata ley nokkule ɗe goni e muɗum ɗe ɗum e tawede fuu yimɓele gonɓe toonɓe wakkati joni oɓe gondi e yaade e hajeji mabɓe keɗe neɗɗo goto tokkidalto ko haalirdo hen do faccitago Mouhamadou Sama Sikku.
Ko wiya goto en jeɗɗon barmuɓe heddiki hen ko ɗum hawnali min fewi saabi noɓe jiiri sifa barmande mabɓe ɗe min taƴori kay ana tiiɗi ɓe fuu ɓe hiisa ngallule kiɗa kay ɗo yoppa ɗo woni fa ha waltere fuuf waɗaka tafon wala ko bilti tafon so wona banggal ministre ma de eɓe gondi e moƴƴintinde nokkuji mabɓe bonnaji ɗi so hono ɗi bonandaji gaɗi tan e wattu mum kulol jama o ɓeydan saggal muɗum goto fuuf hinnoto haaju mum.
Sakiraɓe ɗo mbalini tri mijoji moɗo hello amen bemal annde ngal min noddirta phase Facebook ngal. Wakkati joni o wala fuu dulluɗo wiide jaam e deƴere wala ley laamu motti o fo e manggal muɗum hollitinde wiide kamɓe gotanaɓe gonɓe to mottitoɓe ɓe jiide hoorejo ministre o wakkati joni o fa pammina ɗum ɗum noon tiiɗallaji goɗɗi ley laamu motti o wakkati joni o ɗum e tawede fuu kamɓe gotanaɓe ɓeydu ɓe kolliti wiide wajibi tan ƴeewe yalla hono watte yimɓele ɓeydu gatta nde hen koyɗe mumen ƴeewe noon galluji ɗe kani renirede keɗe kanko noddirte ɗo Issa Togo yo député to koroto ko haali dow hen to faccitago Mouhamadou Sama Sikku.
Sababu kawrital ngal yo famille ndenta heɓude dabare banggal ndenago yimɓele e jawdi mum en kawrital ngal laatike saago amen jaati min garan fiide dabare gulloji ndenago yimɓele banggal heƴaɓe laamu salla jama o ana heɓa jaam tottodiral hakkillaji hakkunde laamu e yimɓele ɗum ana wawi dawrede salla eɗe ɓeydan newde saago amen ka yo fa jama o waɗa ɗum kabaru muɗum saabi de so wona ɗum mi yiyal fuu no ɗum heɓirta lawol miɗen jiiɗi ɗum jama o humpite eko woodi ko pati ɗum waddana en caɗele goɗɗe no laati fuuf sakiraɓe amen goni bangge ɗiɗɗe to laamu to eto jeyadinkoɓe toon dabare dawral ngal hana nokku fuu so wona hakkunde meɗen
waldir woni yimbe be sekiramu en keddi kasara ganno to minato li leedi haramayn di wakkat jono be kollitiidi be kaaja famde yalla hod wadi odo kasara be kolliti wiidi ila yimbe mabbe mayi fa hande wala fu ko pamini do hen be kolliti wiidi du wakkati jono o jeye wadi no watte fu do woni yimbe gombe to makkatobe ben gollano kani gollirde fu jeye yalla yimbe be sekiramu en keddi li hen be yalla totte hakkeji mu en kede kanko do woni avocat be do yimbe noddirtede Marcel Kakel di o ko haali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
yodum hejo hakkeji le adnar allandu fuf non boppi ngada do fuf anahani mo intinede kassara ko hebi minako yo boppi lamu harameni non no sifa boppi di wari fuf yo tumabe to iwri lam o hani mo intinde dun min pudira rentinde kala ko heba bangal kasara o ko buri fuf fasindinede joni yo derewol kollitowo jomu mayi sabi kasara mina o so lamu sawja jabali hannude min no kasara o wadi madun hono dum yobirte min dardan tarobe leedi mali e tarobe leedi adnar allandu fuf yo yamira sargol puddido to maliton jokkita le leedi tubakube ton sallallahu haramaini ana wajimbine mo yuntinirde jawdi boppi ngada didi
be kolliti wiide vignette ngaji bondi di galda e serie nangama do wonto di wodi di kodoto do bomako do dido vignette ji holita versa jeewi di keewi sanne wakkati jondo do non police ngabe kuminibe kabar dido golleje be gondi en nangudi yimbel be won yimbel nangabe le dido golleje du kanko do non procureur lamido do won tribunal joyobal do bomako do be kollitiide be gondi e gollude le hen golleje di fuddi mbawi di fufabe jaa yalla hono dum hani yubbirade kede kanko noddirte Abubakar Siddiki Samake o kanko lamido do non tribunal do bomako do ko hali do do fottitango Muhammadu Samaseku
won yimbeele nangabe batte majjun min nabambe to juju oton kanko hani ewde kabaru mabbe so be njoppitete ma so be keddata e juude makko yodun luttugol seriaji duwanyen en jati non sabi ele golle mabbe ewtugol kaaki yimbeele woni ko vignatuuji jemmina di njita jukkoje mun bangal seriaji duwan an hani dogure do yimbeele ngadube dun be taggal juri dum wawi dawrede hakke temede jeegom e noga e 3 million kalisi sefa woni ko vignatuuji nangadi tafundi hawrata yama goddi njito e le ko warata dum fu dum laban so yimbeele nangabe sefima so kambe jaati gon kabaru majjun andete ko dum buitata bangal kebal leedi ndi dun andete
kanko ministre dum won kumino kabaru yigaaji le leedi meden de holitaami yede ala jabbino do mo wonno le laamu kayo wakkati jono jeeyoyi dum won gollirde yimbeele Canada en wonde to kayito wakkati jono gollobe gombe tombe be kuliti wiide be aadiki be paboto dum won yimbeele gombe le nokkude be golata de fa beedi ton kebe muude kede kanko noddirte Mohamed Sirif Diallo o yo mer dum won to Kenya bato ko haalido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
nafa yiwere kebal do sabagol kebal golleji jaliñidi kebal nafa izin o ne golleji mun fuddi ana lawto sababu dun yimbe kebba garale wuro meden ele hala mabbe jo en izin be bihi so izin e ana darne be baman hakke ujinere e temedere gollowo so izin o jati fuddi golle hakke temedere jetton e chapande nayo gollowo woni ko be bamata bangal bamgol gollobe jo en e izin be jama o e kanya suka be pamrali fe do kabaru majjum sabi gamenga jogibe famu golle de kewa sanne hono no gollirde ittugol yigaaji leedi di fufu worini ne do gollirde dun sikke wala bonna hawalu nokuji di kambari dum min joini fedde taykitore golleji izin o e wattande hakkille torraji
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
kiraba jeewel lodo ne le reso ngay dem puddirado sigaso do be kolliti wido ko yaata miliyaruji temedre e chapande jeddi sefa dum badda anni wadlirde wakkati jono le lawi do bamako do bande bamako yaade fa no kulun dutte be zanti bugo kanyo yotto yo kolon jabali leedi malindi dido golleji puddito sigaso to be kolliti wido ngaran jokkitede leedi ko dar lido amde bunjali fa jotto yada san pedro ko ni fana mudu wakkati jono fa be jafini yaha jahol e garol hono yibbe lo gombe deedo leedele to ngardam faado burem dobe kuliti doktorobe gobbe tombe wakkati jono be gonde be ned ande hono bangal pese gorri to le majjudu wakkati jono ko woni faana mudu fa be ned le ande be jawano pesirte yimbe le gobbe tombe lanni be wodo golle su doktoror wondu to burem to wudu to ngardam faado kucala dobe kuliti ko buri teme didi hono yimbe le demobe kanye gonde e famminede wakkati jono hono golleji waldinde be ndoti fiidve fu tor wonde e gollude toddi le majjundu ko faana dido golleji fa pammina hono demobe gombe tombe no ande kesse de gorri wakkati jono be de kabaru ande mudu en dunayiri de bangal demal gauri kanye e mbayeri lannini be odo golle waldinde be ndoti isaidi se wudu to ngardam faado kuli korodo don timminirtembe kuliti wido dum wonono janginobe jangi salminoɓe gonɓe toon ɓe nokku noddirteɗo centre de Kulikoro holli tawede ɓe gondi e wadde toon murtere mabɓe balɗe tati. Hoɗum sababu nde ɗon murtere ɓe kollitiwide bar goto no fewtodirto e école ɓe mbi oɗo bar heele fa hande o heelaka. Caggal muɗum kamɓe walde sagon toone ɗum woni yimɓe ene jangguinoɓe gonɓe toon ɓe kollitiwide ɓe jiidi e maire gonɗo toon o fa yettoyo e joom bar o fu ɓe kollitiwide ɗum heele fa hande wala fu koɓe kentine hen. Sekiraɓe ɗo katte ñalawma hande o kabaruji meɗen ɗi hollitinde wiide tan ɗo e seeɗa kedde heɗade yewtere meɗen nde ana wodi caggal.
Sido Tamani.